Only.
Exclusive from Afrofy.
Classic music.
Father, forgive them.
True.
Lord, make this day to be beautiful. Yeah. Paleni kona wanandi bonse. Na bonse wajaboni zonda. Yeah. Vapale ni yawe. Na vena vanavenu. Yeah. Vapale ni yawe. Umutima wandita ufwa efya kupatana patana awe. Ifya lubudi awe. Fya kwenda na wa mukavene awe. Ufwa ya fyo kwenda na wayawe. Wayawe. Na wayawe. Ufwa ya fyo kwenda na wayawe.
Lord, make this day to be beautiful. Yeah,
paleni kona wanandi bonse, na bonse wajaboni zonda. Yeah, vapale ni yawe, na vena vana venu. Yeah, vapale ni yawe.
Kunidia kisa muminga muja. Kunizonda kwa meneva nizondelela. Na kuniliza kwa meneva niliza. Ine kanshini feva enu yawe.
Belele niko yawe. Na vena vana venu.
Father, forgive them. For not knowing what they are doing. They are your children. Forgive them, Jehovah.
Lord, make this day to be beautiful. Yeah. Paleni kona wanandi bonse. Na bonse wajaboni zonda. Yeah. Vapale ni yawe. Na vena vana venu. Yeah. Vapale ni yawe.
DJ Zooks on this one. KP Elevation. I see you, Lizby. They were in the street. DJ Fisher. All the Rastas in the street. This is only. Ras Aston, Duke Smoke,
Scatchy,
na J-Mix.
Exclusive from Africa.